ungangithobeli mnganami ngefalika baba wakho. Ungangithobeli mnganami ngefalika baba wakho. Ungangithobeli mnganami ngefalika baba wakho. Uyazi baba wayithwele kanzi,
wayibona masi ubaba wayithwele kanzi,
ubaba wayithwele kanzi,
ayimali ubaba wayithwele kanzi,
wayenise inkomo zekhulu,
wayola masi ubaba wayithwele kanzi,
ubaba wayithwele kanzi,
ayimali ubaba wayithwele kanzi,
wayenise inkomo zekhulu,
wayola masi ubaba wayithwele kanzi,
ubaba wayithwele kanzi,
ayimali ubaba wayithwele kanzi,
wayenise inkomo zekhulu, wayola masi ubaba, ubaba wayithwele kanzima. Uyazi ubaba wayithwele kanzima,
wayibona masi ubaba wayithwele kanzima,
ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
wayenise inkomo zekhulu,
wayola masi ubaba, ubaba wayithwele kanzima,
ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima.
Ungangithobeli mnganami,
wayibona masi ubaba wayithwele kanzima,
uyazi ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
uyazi ubaba wayithwele kanzima.
Eh, shamafe yimi njalo wethu kwene zambova lo sigubo sentambo siyeza siyanyelela phana ngoba ngithi fanela mfakabiyela 2010 Bondi mfakabiyela mkhongo wezinje mfakabiyela ngithi thayela mfakakhoza nawe vimbela mfakakhoza kimshaka mfakabiyela Ntoma mfakakhoza mkhohlo sakhile mfakakhoza Ntumsala mfakakhoza ngithi mbethe umasonuka u-ayandu mfakakhoza obuka menimoto kwesakwabiyela kube siyabonga umfokasangweni umphatheli umfokakwanyana umphoso umfokanzunza bathi umphosanyoni ngithi batinyele efezela fokamsimange enkwembu ngibiza uqhekeza umfokadlamini olunda emahlabathini bathi nqanda fesi utshintshela imfinto umfokamajoa umasini umfokadubazana Dubula mkaba ngitaba nkulu Usheba kamayelizo faka kwabe Umtelabu faka nse Uskali sendabungu faka bieli Koso la menga nkosa kanja Sakile faka shosho Ritai bafotu ntaka ngiba bela ulo nyaka Angfula kumbane bongo zincha njalo Aza kumoshiko Miami Nipetu njini Umzabu faka nto Sesimbiza sonke ngiyazi vele Ngiyaphela-ke lapho
Ungangithobeli mnganami ngefalika baba wakho. Ungangithobeli mnganami ngefalika baba wakho. Uyazi ubaba wayithwele kanzima,
wayibona masi ubaba wayithwele kanzima,
ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
wayenise inkomo zekhulu,
wayola masi
ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
wayenise inkomo zekhulu,
wayola
masi ubaba
ubaba wayithwele
kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
wayenise inkomo zekhulu, wayola masi ubaba, ubaba wayithwele kanzima. Uyazi ubaba wayithwele kanzima,
wayibona masi ubaba wayithwele kanzima,
ubaba wayithwele kanzima,
ayimali ubaba wayithwele kanzima,
Kaino sinkomo zepulu wayo la masuwe
Ubaba wachwele
Ubaba wachwele.